I can't stop thinking about you. Ebusuku ngisalala mabhulukabanga siso to me and you. Love sondela du wena ngimuli kuku. Inhliziyo yami ithi kuku ngoba vele ithemba lami nguwe ebusuku. Lala ngabo two love uyangiblesa ngawe ngiyasifela.
Hey, ukuba nawe empilweni yami thank you again, ngiyabonga baby tracking device yami noma nguku yangithola ntombazana you the thief hliziyo yami uyayitshontsha. Ukuba nawe empilweni yami baby again, ngiyabonga.
I can't stop thinking about you. Ebusuku ngisalala. I can't stop thinking about you. Ebusuku ngisalala. I can't stop thinking about you. Ebusuku ngisalala.
Ebusuku ngisalala phela ngicabanga wena. I need you to just hold me. I remember the day wathi wena uyangithanda namanje lawo magama sahlele emqondweni. I thought propose me but you just smile, hey, my smile keeper, nothing will change. Noma sindlela izivungu sinothatha imvula amina sazokuthanda noma ngihlezi ngicabanga akhohlwa ngabona ndaba awuthanda mina even enako umqondo wami awusaphumi. I'm busy thinking about you all the night. Izinto bobuzisho sihlezi sobabili. Akhohlwa ngabona ndaba awuthanda mina even enako umqondo wami awusaphumi. I'm busy thinking about you all the night.
I can't stop thinking about you. Ebusuku ngisalala. I can't stop thinking about you. Ebusuku ngisalala. I can't stop thinking about you. Ebusuku ngisalala.
Sweet my baby. Uzohlala uma baby. Baby,
I can't stop thinking about you. Ebusuku ngisalala. 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 I can't stop thinking about you. Ebusuku ngisalala.